done. The slave son, tena na nyingine hapa. Kwa wale watu wana count kwa life yangu. Na kani mekusahau manze, uelewe unajua iso. Ilikuwa too short, kini next time, ando utakuwa tu hapo. First things first, ina mdedikitia jam, strong fan mentor. Kichiki place mepitia, haikuwa rahisi. Nasema, shukran sana. Second fall mkasema, kuna watu na viatu. Nikichiki life yangu yote, jua tu watu. Yekuwa isong methodology, wange kuwa my god na my goddesses. Lakini staki kuprofend, kudran mambo yote. All effort and support, siwezi lenga. Nikisema nyindi mna count, mjiu ange, POC of ako. First of all matangu, kwa geto kanikopoa. Na siblings zangu, gather ni shiks na shiro. Na bro wangu msa, mjiu ange, he only one love.
Hold your hands until then the count. What a very thank you. Still that count in my life. Wanna say it thank you. Hold your hands until then the count. Wanna say it thank you. Still that count in my life. Wanna say it thank you.
He listen refu sana. Ni chape tu summary. Nianze na kukakibira. Salute na rest poor. Samaritan fraternity. Auntie Marse, hapo na kucheki. Uncle James na wife. Dan mwasahau. Then Rookie had Naivasha. Ali life li spend huku. Kwanko Mike na Gugates. Na washo, hangini tu hapo. Kisha kenda Kitale. Kwanti Triza na Jane. Mwenye lisima huku mshoreli. Walae haku life. Jokes zenli kwa mob sana. Hata mtiwali jiwa kungara. Sawa turudi na likuwa tu menda tense. Mamudu wote sili high, bado nyote na wa ends. Na wapenda wote, especially Mrs. Gishuki.
Hold your hands until then the count. What a very thank you. Still that count in my life. Wanna say it thank you. Hold your hands until then the count. Wanna say it thank you. Still that count in my life. Wanna say it thank you.
Kwa Mr. Kirunzen family, please next lipaka asa. Sikio watu kuwa na rosabi, si wengi na viwa hasa. Nisa put kajoni maseno. Na hapa, ni meet you be na gode. Prof. Collins Ouma Maseno, best lecturer ever. Ion Kenya siwezi sahau, company ya faumu wai wakia. Manager wangu Karuka Moshe. Na kumbuka, recommendation yako. Cleanse team ya healthcare, na hapo accounts na hola. Esana kinagatwiri, Anita na menta mungania. Muna kumbuka words za menti. Hata leo, my is still for your words. Na my best watch abroad, Floyd Jones, Louisiana. Kipa Eastern Texas, Abuya na Gladys. Steve-O na Paul Mwai, Ruben Mwaushi na Jose. FG tuliku, Save the best for last. How your mind iko wapi? Ya ins na iyo. My special love, Jogu. Na wife ane, gote any wote. Goze, Larry na Nick. The fellow crystals, ni wa age kwa msemo. You really friends indeed. Mju ange, hii ni one love. One love, hii ni one love.